Ogambo tiyo wanyab na shin online shopping kati mani njaga kuntangaza mko uwa kuongira kwenye nyorako how these things work kati wembanga mfunye wintu kushine mbikusindi kila how is the process of msa as in taxes vichi wanzi just nisasula that percentage jogo ngambi dhini vya msoro vichi vichi bitegeera saba kunyonyola muko then tulabe engeri gye tukolamu bizinesi kale mukwano.